take point on the track.
Nimefanya esa, nikatoa na nikagawanya. Hila sasa ajabu, jibu bado linanichanganya. Naenda mbele mara rudi nyuma, nimezama mara nimekwama. Wakina sua, kama tana waka na kuzimu. Mweza kumaji ya shingo, simba nina winda window. Nimenasa kaulimbo, kwenye moyo wako. Onani naimba wimbo, usiniache niwe single. Kichwani nina malengo, baby niwe wako.
Wala nguvu sina, za kudanganya niseme uongo. Wakinipima, kwenye moyo wangu upo wewe.
Baby you, only you. Baby you, only you.
Nitakuwa na
nimefika na kupa kibali mashindano ndani muonekano wangu umepita. Oh basi chunga sana, ugomvi ntasema kwa mama. Mbazi nikawa mutama, simba nikaibiwa chama.
Oh nguvu sina, za kudanganya niseme uongo. Wakinipima, kwenye moyo wangu upo wewe.
Oh yeah.